tutambulira tuderi mukama bine bisera bikabya ebisera bitisa bisera bikabya mukama natera kututwala ebisera bikabya ebisera bitisa bisera bikabya mukama natera kututwala bine bisera bikabya ebisera bitisa bisera bikabya mukama natera kututwala ebisera bikabya ebisera bitisa bisera bikabya mukama natera kututwala Byantisa byaluvanyuma byankomerero tugude kumulamwa Atunuli desiye abantu yatonda tugude kumulamwa Twera bide migo abantu je bakuba omwana we mukama Bisera byamaziga tuderi Yesu atusangula maziga Ngawe kyawandikibwa tyali kumulyanga konkona gula wayimbire Atambula mukubu okununula bantu be abajeyo mu busibe Banji bali esitala tulaba n'obubonero Kristo bwagamba Kiki kigude mu ggwanga Kiki kigude mu kanisa Abantu bakaba abantu basinda abantu bawuluma Entalo mawanga ebikompola bomu bikabya n'amaziga Bisera bikabya, ebisera bitisa, bisera bikabya mukama natera kututwala. Ebisera bikabya, ebisera bitisa, bisera bikabya mukama natera kututwala. Bisera bikabya, ebisera bitisa, bisera bikabya mukama natera kututwala. Ebisera bikabya, ebisera bitisa, bisera bikabya mukama natera kututwala. Matayo satu onyeyo lwo kubiri
Anatero tunona
Omukwano obude buweddeyo Tugonde twenenye mu maso ga mukama Awulinda amaziga Yesu Kristo najukire kanisa Akaseera kaweddeyo Nasomye ku malayika nga bikula ekitabo Kubikula kumi olusoka Amaso g'enjuba Ayimiride mu kitiibwa ng'empagi y'omuliro Mufano zaabu n'ifeeza Tebiyinza kuwonya busungu bwa mukama Nze simanyi gogenda Kkiriza kulisita kusangula amaziga Yesu agamba ly'ekkubo ery'omubulokozi erigendo wa mukama Bisera biweddeyo tulaba n'obubonero Kristo bwagamba Banabbi b'obulimba beeyongedde bangi mu kanisa ya mukama Twerabidde olunaku lwe tugenda okuwoza mu maaso ga mukama Egyo emikwano gy'osinga okwagala tegigenda kuwonya ku lunaku lwa mukama Babiri ku lubengo omu alitwalibwa omulala alirekebwa